Ezekiya 43 verse 1. Wayesengisa esangweni, isango elibheke ngasempumalanga. Verse 2. Bheka inkazimulo kaJehova kaIsrayeli iyavela ngasempumalanga, izwi lakhe lanjengokuholoba kwamanzi amaningi, umhlaba wakhanya ngenkazimulo yakhe. Verse 3. Kwaba njengesimo sombono engawubonayo, yebo njengombono engawubona lapho ngeza ukuchitha umuzi, imibono yanjengombono engawubona ngasemfuleni iKhebhari ngawo ngobuso bami. Verse 4. Inkazimulo kaJehova yangena endlini ngendlela yesange libheke ngasempumalanga. Verse 5. Umoya wangiphakamisa wangenisa egcekeni elingaphakathi, bheka inkazimulo kaJehova yayigcwalisa indlu. Verse 6. Ngase ngizwa okhuluma kimi ephakathi kwendlu, kwakuma umuntu eceleni kwami. Verse 7. Wathi kimi, ndodana yomuntu, lokhu kuyindawo yesihlalo sami sobukhosi nendawo yamathe ezinyawo zami, lapho ngiyakuhlala khona phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade. Indlu ka-Israyeli ayisakungcolisa igama lami elingcwele, yona namakhosi ayo ngokuphinga kwayo nangezidumbu zamakhosi ayo ezindaweni zayo eziphakemeyo. Verse 8. Bebeka umbundu wabo ngase mbundwini wami, nensika yabo yomnyango eceleni kwensika yami, kube ludonga kuphela phakathi kwami nabo, bengcolisa igama lami elingcwele ngeyinengiso zabo abazenzileyo, okungalokhu ngabaqeda ngolaka lwami. Verse 9. Manje mabathethisele kude nami ukuphinga kwabo nezidumbu zamakhosi abo, ngihlale phakathi kwabo kuze kube phakade. Verse 10. Wendodana yomuntu, ubonisa bendlu ka-Israyeli lendlu ukuba babe namahloni ngobubi babo, balinganise isimo sayo. Verse 11. Uma benamahloni ngakho konke abakwenzileyo, mawubazise isimo sendlu nokubonakala kwayo nezindawo zayo zokuphuma nezindawo zayo zokungena, yebo sonke isimo sayo kanye nazo zonke izimiso zayo nazo zonke izimo zaso kanye nayo yonke imithetho yayo, ukulobe emehlweni abo ukuba bagcine sonke isimo sayo nazo zonke izimiso zayo bazenze. Verse 12. Nanku umthetho wendlu. Esiqongweni sentaba wonke umkhawulo wayo nxa zonke uyakuba ngcwele kakhulu. Bheka lokhu kungumthetho wendlu. Verse 13. Lezi zaziyizilinganiso ze-altare ngezingalo, ingalo iyingalo nobubanzi besandla, isinqe sasiyingalo ukuphakama kwaso nobubanzi buyingalo. Umngcele walo ngasecene kwalo nxa zonke wawunjengokudazuluka kweminwe. Lokhu kwakungukuphakama kwe-altare. Verse 14. Kusukela esinqeni emhlabathini kuze kube sonqenqemeni oluphansi, kwakuyizingalo ezimbili ububanzi buyingalo. Kusukela onqenqemeni oluncane kuze kube sonqenqemeni olukhulu, kwakuyizingalo ezine ububanzi buyingalo. Verse 15. I-altare lalizingalo ezine, kusukela e-altare kuya phezulu kwakukhona izimpondo ezine. Verse 16. I-altare ubude balo babuyizingalo eziyishumi nambili, ububanzi balo buyizingalo eziyishumi nambili, linezinhlangothi ezine ezilingeneyo. Verse 17. Unqenqema ubude balo babuyizingalo eziyishumi nane, ububanzi balo bungeziyishumi nane ezinhlangothini zalo zozine. Umncele nxa zonke kwalo wawuyingxenye yengalo, isinqe salo sasiyingalo nxa zonke, izinyathelo zalo zibheke ngasempumalanga. Verse 18. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, isho kanje inkosi uJehova ithi, nazi izimiso ze-altare, hlabe yakulenza ukuba bashise umnikelo wokushiswa phezu kwalo balifafaze ngegazi. Verse 19. Uyakunika abaphristi bamalevi abozalo likaSaduki abaseduze kimi, isho inkosi uJehova, ukuba bangikhonze, iduna libe umnikelo wesono. Verse 20. Uyakuthathwa kwegazi layo ulibhece ezimpondweni zalo zozine nasemagumbini omane onqenqeba, nasemgceleni nqazonke ulihlambulule ulenzele ukubuyisana. Verse 21. Uyakuthatha inkunzi yomnikelo esono ishiswe endaweni yendlu emiseleyo ngaphandle kwendlu engcwele. Verse 22. Ngosuku lwesibili uyakunikela ngempongo engenasici ibe umnikelo wesono, bayakuhlambulula i-athali njengokulihlambulula ngenkunzi. Verse 23. Lapho usuqede ukulihlambulula uyakunikela ngeduna elingenasici nangenqaba yezimvu engenasici. Verse 24. Uyakusondeza phambi kwaJehova abaphristi bathele usawoti kukho, banikele ngakho kube ngumnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 25. Izinsuku ezisikhombisa uyakulungisa imihla yonke impongo ibe umnikelo wesono, kulungiswe neduna nenqaba yezimvu okungenasici. Verse 26. Izinsuku ezisikhombisa bayakwenzela i-athala okubuyisana, bahlambulule bangcwelise. Verse 27. Lapho seziphelile izinsuku kuyakuba ngosuku lwesishiyagalombili naphambili ukuba abaphristi bayilungise iminikelo yenu yokushiswa i-altare neminikelo yenu yokuthula, nginamukele, isho iNkosi uJehova.